Nobody know. I see your eyes, your lips, never seen before. Usiulize mependa nini kwako, nimependa lichokion. Una nichanganya ama vipi, wanna know you more. Usiulize nimeona nini kwako, mana sijua talichokion. Mwezako kuna ficha ficha, nina pwita pwita moyo una ninginio. Basi tumata vipicha picha, minta pita pita nweze kufurahia. Ona, nikilala nikuote, nikufate popote. Nikilala nikuote, nikufate popote. You're so cute, you're so cute, I swear. You're so cute, you're so cute, you're so cute. Nimesha jaribu ila siwezi acha kukufikiria. Utaniadhibu nikikosa penzi, nitalia lia. Fanya uwe tabibu, mana mwenzio maradhi yashaniingia. O taratibu nitazingatia, una uzuri wa kushusha mawingu.
Ae,
macho ya kungu.
Ae,
ardhi na mbingu.
Ae,
sifa kwa Mungu. Unavutia nivute, nipeleke dunia nyingine. Ikipanda nishushe, presha na kitu kingine. Mintalia usintupe, penzi apate mwingine. Na kuganda kupe, mana sitaki mwingine. Oh, nikilala nikuote, nikufate popote. Nikilala nikuote, nikufate popote. You're so cute, you're so cute, I swear. You're so cute, you're so cute, you're so cute.